Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Bariyahe i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi, ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 15 z'uku kwezi bwatangiye kubimura ku ngufu. Bwabajyanye mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Kugeza ubu tubageza iki kiganiro, imodoka za tingatinga zahiritse amazu ku bari bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 35 z'amafaranga. Abasigaye bo baracyari mu matongo ntamazi ntamuriro.
Abatindiye ndababwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zaguse Bariyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiwe kwinjira.
Nari mvuye ku kazi hanyuma inje nsanga bashyizeho Bariyahe ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu warayijoro abananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Kumbirwe ni uko urabona niba umuntu akorera hano, twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka.
Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kazi bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye. Nabuze buryo ki ninjiramo, wenda njye kubabwira ngo dukusanye ngo tugende aho abandi bari tujye kuba twahicara.
Bavuze ngo kwimuka ku ngufu, urabona hano harayemo abasirikare n'aba polisi baruta Abanyarwanda batuye muri Bariyahe na Rwakiza, baruta abasivili bahatuye kandi baza bikurije. Bivuze ngo twaravuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite, ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande.
Rwose ni mu gihugu, ariko ibi ntabwo bikwiye, ntabwo byakagombye kuba.
Ku bwanjye byagombye kugenda bite?
Ku bwanjye bakagombye kuzana abagenagaciro. Hano hari abantu bize, bazi iby'imibare, bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyangwa se bakamujyana i Rwamagana, bakamugurira isambu, bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana be.
Wowe bikugezeho wakitwaramo ute?
Nakitwaramo gute, sibyo guhagarara k'umutima, nta kukitwaramo.
Aho bajyana ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni Bwana Adalbert Rukebanuka, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza.
Iyo ageze hano muri iyi site, icya mbere turabakira tukabasobanurira hano uko hateye, twarangiza akajya aho bamwandika bakareba ibyangombwa afite, indangamuntu, bakareba koko ko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujyemo. Ibyo birangiye tunareba niba azanye abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu myaka mwihe myaka, kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo ku buryo bizorohera abo hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ko kamwanya, hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi test twashyizemo hano, y'uwaba afite ikindi kibazo kitagendanye n'ibyo kuba twakimukemurira, ndetse dufitemo n'ivuriro waza afite n'ikibazo cy'uburwayi, ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura ubwo icyo gihe harimo nivuriro hano ryabo ryahita rimufasha umuntu wese afite inzu ingana n'umuntu ndetse ubwo ziraruta imitungo agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari niyo mpamvu abaje harimo ubwogero harimo aho gutekera harimo naho kuryama aho ngaho haba hahagije umubare waho w'ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yari afite hariya kandi urebye inzu yose iri aha ngaha agaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane urebye n'ibikorwa remezo bihari nuko inzu ubwazo zubatse ubona ari inzu nziza cyane kandi abenshi bahari barazishimira
ijwi ry'Amerika avuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu arabahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo
navuye mu rugo mbonye bikomeye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa 4 n'igice za nijoro
yego
ndavuga nti uko byagenda kose nabonye ibintu atari byiza mbonye atari byiza nabaho kwiha amahoro nubwo mfite umuryango mfite abana mfite umudamu ariko navuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda ashobora gukingirana kuko rero arabona abonaga baca munsi y'inzu iwanjye cyane cyane ko nasigaye ahantu hasa n'ahaguye uwo ari wese yankurura nuko navuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe negeye hirya ho gatoya
mu yandi magambo wahunze urugo rwawe
naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa 4 nibwo navuye mu rugo ndagenda
umugabo iyo ahunga hari tunahungana wowe bahunganye iki
inkweto n'ipataro uko ni mukinira n'ibyo ngizo nta kintu
abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo wahunganye
mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubishaka bakabitwara niyo makuru twagendaga tubona ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata ukagura ikarita ya banki ukagura perimi ukagura irangamuntu na ka pasigo yo kugera mu muhanda
ababitanze si bo n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa
ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu ahinduwe kaza amashyashya ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa ni iki sinababuze byose burya birashoboka
ni iki wabwira ababafatiye ibi byemezo
icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi waravutse ukaba umuntu cyane cyane ukaba umugabo ku buryo ngo imana itera amapfa n'inka atanga aho bahahira buriya hari icyo imana iri kunteganyiriza kuba yarahisemo kuntuza kuba umusozi
ikibazo cy'amasiko uzabundabunda kugeza ryari
ngo simbizi kugeza igihe imana izabyemerera kandi ntabwo nishe n'ubundi mu gihugu ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari ntabwo nagiye mu mwobo ndi ku gasozi ndi ku gasozi birumvikana ariko nta kindi narenzaho nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye
kubera ko polisi y'u rwanda yatwangiye kwinjira muri banyahe twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe
ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose batugose nakujya mu kazi ndetse no ku kazi koreheje imodoka iza kuntwara
yego
bayisubizayo ntibantwara umuriro n'amazi bawe kubakupfye
yego
bari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa ngende mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro
mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
kurya ni ukurira aho tugiye urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine imwe babo hagati yo Zelensky yamenyaga ko Putin ari bubatera ibisasu biremereye yaba yoherezaga drone akabwira ati mwihishe mu buvumo mwihishe mu buvumo natwe niko bimeze ni ukuvuga ngo rero umuntu nimba badukunda nk'abenegihugu nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga yumve umunyarwanda kuvuga ngo ubungubu bimeze nka ya mabwiriza nimba arakera kwa Hitler nimba araje bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza udafite imbaraga agasigara rero ni ukuvuga ngo ni ukwamburwa ibyawe urireba bitwaje igishanga
none biragenda bite rero amaherezo araba yahe
amaherezo ni ukujya gukodesha kuko nkavuka njye yambwiye ati uraramba kutanga icyangombwa uraba wemeye inzu ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye ese miliyoni nayibona twavuganye se kutanga amagarare ko nta kintu namuhaye hakintu nabona icyo byuremera ugafata inzira ukajya mu bukode ukagenda ugakodesha ibyawe byose nk'ubu inzu yanjye bari bayibare miliyoni 8 muri 2017 ubu ngubu yari ihagaze miliyoni 40 kuko icyo gihe bayibaze metero kari kuri 8 ubu yayigeze kuri 82 icyo gishukari yaguraga amafaranga 6.5 ubigeze ku 2000 umuceri umufuka waguraga 16 ubugeze kuri 3.8 ubu se umuntu yakubwira ngo imufuka ntagwaye nayo kuzari harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga nayo mazi ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu ariko se ni ukujya kurimbukirayo kuvuga ngo redi ubuzima buzajya kukunanira uvuge ati sinimba namburiwe mbararase namburiwe nkabyana ibyavuga ngo naje bambwira ujye ubuganda batari butindi none yamburiwe muyambuwe ku manywa ya rukamba
ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro
ngewe ndumva twaratakambye na perezida Arabizi kuko turaturanye ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adabare nakwa kundi ujya kuri bure gugasanga urigira nimba imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduha ibindi
kuwa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyeraho muri Banyahe gusa habaye kitonderwa kubafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni 35 z'amafaranga
gahunda yo kwimuka ntabwo nimuka
yego
nuko nasigaye njyenyine nkaba ntafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu kandi nkaba ntanze yanjye mu busanza bitewe n'uko iri hejuru ya 35 izo nzu zikaba ntaziriyo kandi noneho nyir'inzu tukaba tutari kumwe
nyir'inzu uravuga umugabo wawe
ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze
bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje 35
batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo ntacyo turabona iki cyumweru kigiye gutangira
ubu bimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi umuriro baba bivanyeho muri kubaho mute
amazi umuriro nta kintu gihari dufite amazi y'ubucuruzi yavuyeho ahantu ho guhahira ntaho dufite ubu ndi mu matongo njyenyine nta bandi bantu ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava baratatanye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine hari ntegereje inyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira
gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka
gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha ntabwo bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite ndi njyenyine ntabwo ndi gukora
umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko uramusura bikemera
kuva yafungwa ntabwo ndamubona iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari
bandi bande
abayobozi mbangiye yaho nyine kuri ribu bambwiye numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye i Remera hanyuma ngiyeyo nagenda bakambwira ngo ninge ahandi najya ahandi nabwo simubone ariko aho nabashije kujyana ku Kimihurura kuri ribu yaho hedekota yaho niho nagiye ngiyeyo barambwiye igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Meterinosa ngo azaze ejo mu gitondo 3 niwe uhakenewe njyewe bikanga ubwo byahuriwe rero nibyo gusenya tukabura naho tunyura ntitujye dusohoka ngarushye ni ukuri kuba ndi njyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri njye ntafite uwamfashe cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo ni ikibazo gikomeye n'ubushobozi ntabwo mfite abana amashuri agiye gutangira ni ikibazo gikomeye kuri njye
abana bawe bari he
nabohereje mu ntara ko nafite ubushobozi bwo kubagaburira
mu ntara aho bazagaburirwa bw'ubuterera
ntabwo mbizi imana izabarengera
uwo basengeye yemererwa gukuramo ibintu bigenda bite
babahaye iminsi ibiri ushoboye kubikuramo utabikuyemo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi mvuga nti yenda ubwo ndengeje 35 yenda ndagira ngo nange itaza ngo zice nkagira ngo mbibasare nyine kuko zirengeje kuko batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo niyo mpamvu ntashobora no guhahira abana kuko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa njyewe no guca inshuro
ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingahe
miliyoni mirongo icyenda n'imwe.
Aho ngaho se mu bantu barengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu muri nk'abangahe?
Ni bake cyane kuko ntawe twegeranye njyewe.
Ntabwo uzi umubare wanyawe?
Ahantu ari bari haru ntabwo barenze abantu batanu.
Ijwi ry'Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na Sipi Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda.
Oya, nta ngufu zakoreshejwe. Ngira ngo nawe wayigerera ingufu, nta ngufu zakoreshejwe, nta ngufu polisi yakoresheje.
Impamvu babivuga ni uko bashingira ku kuba bagiye bakaguta ubutaka bwose buri muryango, kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse.
Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Waguta ubutaka se ahubwo ukaba ushobora wabona polisi bose ubutaka bwose bw'u Rwanda ubwo bugabanye kugira ngo bakwigererayo ukirebera ko nta cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ngufu iyo bivuze gukoresha ingufu. Biba bivuze ibindi nyine, ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye. Ndumva rero ntabwo ariko byagenze.
Afandi muranyoherezayo ariko njyewe nahageze ahubwo ntangirwa no kwinjira.
Nibyo
niko byagenze.
Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira, ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo. Polisi ntabwo nta ngufu yakoresheje, ndumva nta kibazo gihari.
Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki?
Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshye, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, nta ngufu polisi yakoresheje.
Muracyateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangiye ijambo. Turarebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turacyari Nyarutarama muri Banyahe. Muracyumva Eka Bagira Ubusa, ntitwahagarariye aho. Twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho, ariko bo muri iki cyiciro byatugoye kubabona. Ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro. Kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi.
Ubu bari kurara bate?
Harimo abacumbikiye ngo baze hawe.
Yego.
Bamaze gucumbika mu baze hawe. Nk'ejo arimo arahageraga.
Yego.
Ugasanga nabo barazibona bukeye nk'aho mu gitondo, mbere bakarara ntabwo babonye.
Uhamaze igihe kingana iki?
Uhamaze imyaka ibiri. Ndi muri ba bandi babyaje batumiwe mu cyiciro cya kabiri.
Baguhaye ingana iki wowe?
Ni icumi na gatanu.
Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe? None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije, ubwo birafatwa bite byo? Hari abari kurara muri koridoro cyangwa abari kurara hanze? Hari ibindi bari kubaha bitari inzu, nko kurya bimeze bite? Ubu se kuva uhageze urabona iterambere rimeze rite? Gucumbikisha abana kubera ubuto bw'inzu?
Kuko harimo abakobwa bakuze babiri, ngenda
ugeranije abadafite aho kuba babimuye ni bangahe bari gucumbika tugarutse kuri abo bana bawe se abiga ni bangahe kubishyura bimeze bite nkurikije uko bisobanura ko kangondo washoboraga kuba ufite utuzu ukodesha bangahe abicaye ni bangahe hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga kije iyo ni kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu Rusanza bageranije na hari ya Kangondo na Kibiraro bita muri Banyahe mugiye muri paradizo byagiye bivugwa ngo umugabo cyangwa umugore agiye kuba ku rugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute
hagataho hari n'abahawe inzu bakabura icyo bazimaze
ntabwo wagiyeyo
nahungiye ahandi
wahungiye he
nda kwihamba ahandi nabona nifatanyije kuri bajya kuri
kuki ubyise kwihamba kubera
nacumura nicaye
umuntu acumura ahagaze nibyo byiza se
nuko bimeze nyine ako nemeye nyine narebye ko nkaragiza nyine ariko nyine nuko nyine nuko bimeze nyine
ukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije
ntabwo nayigurishije nyine ihariko nuko kuko nyine nyine
kubera iki rero ntabwo wayishimiye byagenze bite
ubandi wanyihangana gutagura ibyo umuntu aba yagutse mu mubiri ko ari byinshi nyihanganira gusabye imbabazi nuko bimeze nyine nuko nyine
bari bayiguhaye ariko
nari nayemeye nyine ibyo mpanze nyine byanze nyine tubona ko nta herezo ryabyo nyine
bari bakubiye ko ufite agaciro kangahe
bon ndabona gatire niyo nkuko amakuru yawe muyafite yaho muyafite
yego
ndabona gatire niyo utari wihuse
yego
ndabona niyo nifite nyuma nyine tuba gukoresha konti egisipotive arabishoboye
yego
ndabona kujya muri 2020
yego None se ubu umuntu wayihaye wizeye ko ayifashe neza bizarangira bite?
Umuntu wanjye nayihaye nta kibazo.
None se kubera iki wayimuhaye kandi bari bayiguhaye?
Ntabwo nayimuhaye burundu.
Yego.
Ni kugira ngo rero gusa nyine abe ayikoreramo ayikoresha nyine ayituye nk'uko nk'uko nyine.
Icyo warindenze ni iki?
Ntabwo ari nkire n'umuryango.
Ufite umuryango w'abantu bangahe?
Umuryango w'abantu bari babiri.
Yego. Ndetse ubwo ikwanditseho uzayisubiza uzayikoze iki?
Nta cyangombwa cyayo ndabona, ntabwo nzi ibyangombwa byabyo byabaga, ibyo ntabwo ndabimenya, ntabwo nzi ibyari.
Ubwo igihe nikigera uzagenda umubwire uti nsubiza inzu yanjye cyangwa bizagenda iki?
Igihe nikigera ndagenda ari nk'abantu icyangombwa cyayo kigatumukira.
Yego.
Twerekeza ku musozo w'ikiganiro. Umunyamategeko Innocent ndiho ku bwayo wunganira abanyarutarama mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo.
Gute?
Urukiko mu by'ukuri n'ubungubu tuvuga ku rugero.
Ego.
Ukavuga uti abantu ntibarimuka ariko bazimuka hahawe ingurane mu mafaranga uko babisabaga, ariko rero iyo ugiye ukareba ugasanga amajorite bose bamaze kujya mu mazu kandi ku gahato muri fura y'ubucamanza harimo firi wazi ikomeye cyane. Rero se kiburanwa umuntu yaburana ingurane ikwiye mu mazu ari uko iyo nzu ihari, none batwaye nujya kurengura usanga bahashe igisirye nkabashikana.
Ego.
Abantu Fabrice bafite agaciro kanini karenze miliyoni 35, ariko abandi bo ubwo se umucamanza wabaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi mu by'ukuri baramaze gufatiza uko biri kose abacamanza bazasomara uriya rubanza. Nk'uko uruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzirira umucamanza azavuga ngo ingurane ikwiye mu mafaranga kandi waramaze gufata inzu uko biri kose, sinzi ngo bizagenda gute. Nanjye ntabwo naguha ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda, ariko kandi ndareba nka igihe ritazasomwa uko hasigaraho itangurwa ry'urubanza hakamenyekana bamaze muri ba bandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu. Harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu, harimo n'abandi bagize bagiye kwikota. Ese bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza.
None abantu muhura na rura rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki?
None se mushoramari ubundi nubwo wenda afite ubundi buryo babivuga,
yego,
hari ababivuga ngo ni akajagari ngo mu buryo butandukanye, ariko iyo ugiye ukareba rezolisiyo y'icyahoze ari inama y'akarere ka Gasabo,
yego,
birasobanutse neza. Umushoramari ni sosiyete yitwa Savana Creek.
Yande?
Iyobowe na Deni Karere.
Yego. Akazahakorera iki?
Ubwo ubundi kwari kubaka mubwira inzu z'icyitegererezo, inzu zihuye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ituzi ngo zari kuba ari etaje zingahe, ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali.
Nk'umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko, ubonye uko bigenze, undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire bya kugendekera bite, wabyemera ntiwabyemera?
Nabyemera kuko ari uburenganzira bwe, afite droit d'assistance et de representation ko biteganywa n'ingingo 29 y'itegeko nshinga.
Yego.
Ariko rero mu by'ukuri kuko biri kose ikomeretsa fuwa cyangwa se bikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu, kuko niba ko iki kibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri Kangondo, Kangondo ya kabiri na Kibiraro, ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturage, abaturarwanda.
Inshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ngisoreje aha. Nishimiye buri wese wakigizemo umusanzu ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, mwumvaga ehe ugera ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari i Kigali mu Rwanda. Namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mukire ibihe byiza.